ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kandi byizgwaho nange Veniste nshimiye imana ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima agasaro kabonetse
agasaro kawe muzakabona
turakira kabageni Berancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se banyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura kabageni Berancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu yanje
Karimbo yishwe na accident y'imodoka cyaje yishwe n'imodoka ya gisirikare ndibuka ko musaza wanje ari we wagiye kumushingura na papa
icyo gihe hari muhe mwaka
ntago mwibuka urumva n'imbere ya genocide yarafite umugore nawe yapfuye mbere ya genocide nyina wabo bana turimo gushakisha
none se bari batuye he
bari batuye Kimihurura
iyo accident aho yabereye wabuhibuka hari abakubwiye aho accident yabereye
nibuka ntago ya accident aho yabereye nibuka ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo
ariko bakubwiye yuko yakoze accident bitewe n'imodoka ya gisirikare
yego
icyo gihe na papa wawe bari kumwe
oya bagiye kumushyingura urumva batanze itangazo kuri radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura
icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe
twari dutuye aho Kalimba avuka nanjye aho mvuka kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye naho nashatse I Kigali
ariko genda ndashaka aho mwari mutuye igihe Kalimba bari kwitabaga Imana
ye ni umucyaho bari Byumba mu karere ubukabaye akarere ka Gicumbi umurenge wa Rutare akagari ka Gasharu umudugudu wa Rwimbogo
ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana
uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura
yarafite umugore n'abana
umugore we yitwaga Saniya nyirabagwiza akaba mwene Bizagwira bari batuye rero Kimihurura
n'abana be hari abo wibuka
imfura yabo yitwaga Dusabe yari yarashatse Rwamagana hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga
umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi
ntago tumuzi bose bari bakira abana
na Nyampunga yarakira umwana
bari bakira abana
ese mbwira wowe muri 94 bari ufite nk'imyaka ingahe
nari mfite imyaka 20
uba wari uzi ubwenge
wari uzi ubwenge
nta gakuru uzi kuyu Kigingi Nyampunga nta makuru yuzi
ye kareka
nyina ubabyara Samia Nyirampunga nta makuru yuzi
Saniya yari yarapfuye
none se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana we yari mukuru bihagije wo gushaka
yari mukuru ntago muzi ntago mwibuka ni uko yanganaga ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse
iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe uyibuka buje mu kiganiro gasoro ka bugu tindi umufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatumye ko kandwa kuzamo
kubashaka ko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko mburu buryo nyoberwa ho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba hari aho bahungiye bagiye muri 94 dusabe yari Kibungo nkuko ubimbwira ariko Kigingi na mushikiwe boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari
bari ntabwo ndamakuru rwose
aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo wibuka
yarabazanaga urumva niwe nabazanaga cyangwa wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga nari ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe badufasha kumenya aho abantu bashobora kuba herereye Kalimba Evarisa kuri Kigali atuye Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite gafatisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye Imana mbere nawe ya 94 Sania yakomokaga hi wabo
aho kwa bizagwira Kimihurura bose bari batuye hafa
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanje muri macya bushaka ni batatu basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntago tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuze
dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga wa yitiranwa na sogokuru
ubuse niba Imana bakaba bakiriho bakaba bari aho ngaho Kigali bakaba bari mu ntari yariyo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo hari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
Kabageni Berancira rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasoro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasoro kaburaga
mu mwaka w'1996 Kalisa Kalisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze ikisangani muri Kongo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 ntagakuruka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Kalisiti yakuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
ndaje mu kigabo njyana mu fashe gushakisha ibyo wanjye nabuze mama hamwe na bashiki banjye ubwo kana muri ko nkora aho zagize ire mu Kisangani no kwatandukane kwiye tugaruka mu Rwanda ho barakomeza ngo bajya muri Congo Brazzaville bagezeyo mu bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yangeze ambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho ku cyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo nongeye kumenya yo 15 yabwiwe n'umuntu nari mpawe nimero n'umuntu umwe ucanisha ngo gukiri mu nzi y'ibizana mu Rwanda mpamagara umuntu uri Congo Brazzaville kwa gara wala kafiti kwa ajya kumfasha arafasha ajya muri nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo ari araza arambwira ati rero Kalisa wowe itegura ukuntu wakira mama wawe ni nde uzagusanga Masaka ni nde uzamujyana wagwa wahoze mutuye iwanyu ati byo nibyawo tubwire aho tuzamukugereza ndavugane na yiteguye nta kibazo mumuzane agiye kumureba rero ngo muteguze kuza ngo asa mu nkambi yagiye kureba babashiki banje bashatse yo ngiyo mu giturage baravuga ati ntago namenye hano yagiye kuko ntago nzanashiki baba ariko ukomeza zubaririza amakuru wabaza ku ijwi rya Amerika wabaza n'ahandi hantu bashaka kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe ndabona ntabashije kubabona none ubu ngo nyuma rero nza gutakaza nimero y'uwo mugabo barakafitiye sinakongera kumenya amakuru yawe
none mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintere
yitwa Nyirabikari
Marigarita Nyirabikari yakomokaga muhe komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamvu kubona Gishamvu Sekiteri Mukuge na Sterile Mukuge
hanyuma bashiki bawe bitwa bande
mushiki wanjye umurikira yitwa Pavile Chantal umuhererezi we yitwa Umutesi Beatrice
abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye
ntago yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa ngo ariko bashatse abagabo ariko atazi izina ry'abantu bashatse kuko yaza kuba ngo arizi nawe yari kujya kumfasha akabare akabashakirayo ariko ngo wamubwiye ko yagiye gusura amaze ngo n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni iki giturage bashatse
Kalisa Kalisiti papa wawe mwari kumwe mugeze ikisangane na mama wawe na bashiki wawe wowe na papa wawe muragaruka papa wawe yitwa nde
papa wawe yitwa Karenzi Be yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyine hari mukoje
ukomere nongere ngaruke kuri mama wawe wambwiye ko yitwa Margaret Nyirabikari uko amakuru ufitiye gihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere wumva cyane ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko nguwo arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaturushya reka nibwire yuko arimo akumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru yo mu Rwanda
icyo namubwira bari kunyumva namenye neza yuko mucyabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turabana twafite abana batanu noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari bose bari aho bameze neza bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo iyo nka n'undi mushiki wacu wo kwa Macho yakundaga mu rungo yaraje nawe arahari atuye Muhanga ameze neza nta kibazo bose ni nomani mbari kuyumva ndamwingira rwose yagerageza buryo ki atuve uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza kandi turamukunda cyane 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 kandi twese turahari twese abana nawe twese turahari rwose rero urumva ko anyumva yafasha akamenya neza rwose kwa gihumeka dashimisha
ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere akaba bunda hamwe ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano ariko kundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru ubwo rero muzahura nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umulisa nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva
iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda ni mushiki wanjye nkurikira umva mu ntege ndamukunda cyane cyane ndamukumbura nka buruko mbigenza nyine kuko ari nkumva biramba baje kuko numva ko bariho ntafite amakuru yabo ntabyo ntabiganiraga umubabaro mu mutasi niba uzuba mu nyijwi ryo mboka gihumeka koko kwa hari na Mediatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane we muherezo wacu pe twese twishimira akubona nawe kugana nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwo ngo kimwe n'abashyi banjye mushyiranye inkanga mutoni na Beata bose bakumbuye baba bamuze tite kalisa kuza kubwira ngo ugiye gushaka kutatubwira amakuru bigeze buri munsi aho wanyishyuza ariko nizeze buri nuko ubashije kumfasha biratambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nizeze ko biri bishimire kunyumva
abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku Ijwi rya Amerika
yuko na gata amana zakuwa bila kujia na jine kuuza bapa shenda hondi kuwa mehecha kati kutu bila kuwa na jine kuuza igeze hei ya jenze gugu hizgo se telefone na lai itaka jena liku na chasha chisa ujo china wajira wako mga menye uka makuwe ya watise kwa kumeshu kushakisha kushu jana teleko ujo chwa hajira mungasalo kawu laga na uka lewa yuko wakufasha kumenya wahanu mama tukamuwa buri mwe uli mwuse wawa ambaza vijeze uli mwuse ndo gana mao kisa vitangie kuza mwuri nje uko inye kwa yari ya ambile kuja mwukitambu ya nawe wajira wanyo kwa duhari kumama afitawa nanu mwuganda wahari mshikiwa hali matona lahari mshikiwa hali ya tala hali umba kutu lahari pe nijiza loko mama vijumba akajira kuraje kwa wajadu hama gatana se ya duso
ujize neza guhagara lila umurijango wawe urahunga ho mu Rwanda kugira ngo ushaka makuru ya mama wanyu ndetse na ya sinabashiki wanyu bari muri Congo Brazzaville abungabo rero nibo dushakisha muri kano kanya kalisa kalisiti ndagushimye cyane kuba warategereje wizeye ukaze mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
nakoze cyane ndagushimye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi munyana Yvonne numwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari kabirira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro ka buraga no gushakisha umuryango wanje naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari bateye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine babi igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha ni bandi rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanje witwa Kamire Kararise na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twara abana batoya hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuru we baba bararokotse barasigaye kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije ku Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari
babeshye babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubizwe gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo i Bukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri
uwo nguwo ni Kampire Clarisse naho se Haragira Imana Jean Pierre hari amakuru ye waba ufite
yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo nguwo
hari abandi wifuza kumenya amakuru yabo umuryango wawe mama wawe yashize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
oya nabo ngabo niba yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuba bakubwira yuko Kampire ashobora kuba ari i Bukavu icyo gihe hari mu buhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari mu buhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005.
Wowe muri 1994 wari ukiri muto cyane.
Nari ntaravuka, njye navutse nyuma yayo, ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 1994 ari nawe Kamire Kararisa yabaze njye naganze.
Yitwa nde?
Mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange, ariko yari azwi ku kazina ka Kavatire.
None abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye?
Bazigezeho kuko baratwangaje, badufashe nabi nyine, buri wese acukwe, twongeye guhura twarakuze.
Ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe?
Barayifashe, nta kintu na kimwe twigeze tubonaho, kuko nyuma hagezwaho hagurwa na Benenira banki ya Beneri, ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye, twongeye guhura turi bakuru.
Hanyuma iyo banki Beneri ni banki nkuru y'igihugu, ihaguze yahaguze nande? Yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze n'abo babareze bahifuza?
Nyine byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose, imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho, baratwimura batujyana Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana. Nuko batugejejeyo rero, urumva i Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga, baradutatanya nyine, batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi, baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye. Mukuru wanjye we ahita yigendera.
None iyo sambu yanyu tukigarukeho, kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo, ntabwo ari cya kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve, ntumutega amatwi akuganyira, ntabwo ari byo. Ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga na mwese mu rudusaro tw'u Rwanda, nta urengana utarenganurwa. Iyo sambu yanyu yari hehe?
Isambu yari iri i Gikondo.
Yego.
Ubwo umurenge ni uwa Kigarama, uretse ko yitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe, ubu ni mu murenge wa Kigarama, akagari ka Bwerankore, umudugudu ntago nkwibuka.
Bwerankore ndaruzi, birumvikana. Ariko mbwira, ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho, batagira ngo muhure, ni bantu ki? Bapfanaga iki na mama wawe? Bapfanaga iki na papa wawe? Ni bande
abo bantu rero? Ubwo uwo yari umugore wa marume. Marume icyo gihe yari afunze. Ubwo mama yarapfuye, tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza, tujya aho ngaho kwa marume, ariko marume atari muri urwo rugo. Turagenda tubana na mukamarume. Rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kugura nyine, kuko hose ntabwo Beneri ariyo yahaguze. Hari ahasigaye atariyo yahaguze, abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo. Yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu, amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu, dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza. Yarakiguze mu by'ukuri, ariko ntiyabishyira mu nyandiko, ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa. Bigeze nyuma arangije arahatwambura, tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha. Aratwihakana nyine, tubura ahantu na hamwe twabarizwa, turamwihorera byose barabijyana.
Munyana, uri mu Rwanda?
Yego, ndi mu Rwanda.
Uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho?
Yego, kirayafite. Twaragerageje kurega, ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze. Tugeze aho rero, kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire, tudafite nta n'amafaranga twari dufite, turangije turabyihorera.
Hari umugabo aho ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka, cyane cyane iyo abonye hari abantu barengana, yitwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uwo muntu ko akunda gusura u Rwanda, ko naho i Musanze yahaje, wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura
nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze harafungurwa afunguwe na afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho watwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka
none se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamugani udagomba kubigwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nticyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura
papa wawe yitwaga nde
ntabwo muzi ntabwo nigeze menya amazina ye ntabwo muzi nta nubwo nzi irengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye
nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho
nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga na mama mubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none munyana niba Kampire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga niba akumva muri kano kanya mwandikire yaba ari uwayo urukundo umubwire icyakuzinduye niki wifuza kumubwira
icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho turahari turi babiri njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi ntabahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga murakoze
urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga Yvonne munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga gira amahoro y'Imana
murakoze
agasaro kaburaga
turacyari mu mwaka w'1994 mu nkambi yarahitwa Njiapanda Ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 umuhungu we Yosefu Sibomana aracyamushaka. Sibomana atuye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Gahara, akagari ka Nyagasenyi, umudugudu wa Gakurungu.
Yavuze nka saa kumi za mu gitondo yagiye gushaka ahantu umuti, hanyuma nsongera kumubona.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
Mirongo icyenda na kane.
Ntabwo mbyumva neza. Turimo 1994, mama wawe asohotse agiye gutashya, ntiyagarutse, mwari mu nkambi. Ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura, abantu bakamubura?
Twiwe twaramubuze.
Wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe? Wari kumwe na papa wawe na bakuru bawe? Wanganaga iki icyo gihe wowe?
Njyewe nari mfite imyaka 27.
Kwa ari mukuru n'iki wakoze kugira ngo umenye amakuru, umenye irengero rya mama wawe?
Narashakishije hose mu nkambi hose, na ngaho mu ishyamba hose ndamubura.
None mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarurongotana?
Ama yarwaraga, hari ibintu bari muhaye basa ibintu bitamaro zera namuze turiki mu rutuki mu Rwanda bitaga ngo ni bihano. Yaragiye gushaka umuti wo kugira ngo anywe aruki.
Icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye? None se ko mwari muzi yuko arwaye, kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze? Ntihagire umuntu bajyana ngo amube hafi?
Yarasanzwe n'undi ajya kuwushaka akagaruka, twumvise ko nahinda ari bundi akagaruka, ariko agiye ntiyagaruka.
Icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane, nubwo bwa mwari mu nkambi, iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo, kandi polisi ya Tanzania nayo yabarigi hafi inkambi hafi aho, mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse, ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga?
Ntabyo twakoze.
Aho se muri izo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iya Japanda, mwarazizengurutse mushakisha, mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo, mubabwira muti mudufashe?
Nagiye nitoramfakisha hose mu nkambi ya Rumasi, Musubura, hose turananjya hose birahani turamubura.
Hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda?
Dutaha mu Rwanda kitwarahebye.
Mwagarutse mu Rwanda ryari?
1997.
Imyaka 27 irashize. Umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka. Ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma, cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugani uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe, reka njye no ku ijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha?
Rwose mwaturangije. Aramutse abonetse rwose twashima Imana cyane, kuko twabuze irengero rye.
Abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania, muri kumwe aho ngaho mu Rwanda?
Turi kumwe bose barahari.
None mbwira, Sibomana wari umusore 1994, mama wawe agenda agiye umubona, ariko wari utararongora, urashaka ntiyari ahari, urabyara nti wamwereka abuzukuru, ndetse nti wamwereka n'umukazana, kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba, ubahute wabibayeho icyo gihe cyose? Wakibayehute wabishoboje iki? Izo nzira wazinyuzemo ute z'ubuzima?
Izo nzira nazibaye mu nyine mfite agahinda, kuko mama sigize muhamba, sigize mushingura, sigize mbona n'umurambo we. Ni ukuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye.
Hari abana benshi bakurana icyo gikomere, babuze ababyeyi amaherere, nuko batazi aho bari, batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi, bamenye yuko igihe cyageze bagataha. Birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane. Hano ku Ijwi rya Amerika mu Gasaro ka Buraga, icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe, tugize Imana, twagira Imana nitugubuka kenshi, ukabona abantu barabonetse, imiryango ikongera igasubirana, ikagira ineza muri yo no kunezerwa. None Sibomana, niba mama wawe Imana imukomeje akaba akiriho, dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira
icyo namubwira niba nyumva akari mu gihugu cya Tanzania arimo yaba ari wenda aba mu Tanzania icyo namubwira nuko rwose yamenya ko nkiriho nitwa Sibomana Joseph mwene Minani papa Minani niwe wari umugabo we ariko yitabye Imana ko twebwe abana be turahari tumubonye twakwishima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'icyangombwa cya Tanzania kujya kumureba aho yaba ari
urakoze cyane Sibomana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubinyije hano mu kiganiro agasaro kaburaga twashimishijwe no kukwakira ngaho rero ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho mu gisa rwose
agasaro kaburaga
turi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 mu gihe cya genocide umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se barirwa na Nyirarume Ngarambe Celestine Uwimana Josiane bita Fifi yarafite imyaka 5 ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga murumuna we ukize baraza Latifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jali akagari kagateko mu dugudu wa Byimana arashakisha ukize baraza Latifa ni murumuna we
iki kiganiro maze igihe kinini nyumva umugabo wanjye ni habanje kujya cyumva nanjye ndacyumva numva ko hari abantu babazi ko bavandimwe babo batakiriho ariko bagiye kikagera bakabonana nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya
uwo muvandimwe wawe yitwa nde
umuvandimwe wanjye yitwa ukize baraza Latifa
mwatandukanye mute rero
uko mbyibuka nari muto umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri genocide hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal
yego
hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duhuje papa kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye papa uwo ngo umuvandimwe ndi gushaka yitwaga ukize baraza Mustafa twaburanye nyuma ya genocide twarerwaga na marume yaje gupfa yitwaga Ngarambe Celestine
yego
icyo gihe twari dutuye I Nyamirambo munsi ya Stade Regional ubu ngubu basigaye bayita Pere Stadium munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare hanyuma rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri Arusherine wo kwa Gisimba kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye ikintera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye mwumvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
ninde bakubwiye yuko yitabye Imana
uwo marume niwe wabimbwiye ariko urumva nari mfite nk'imyaka 5 ariko sinigeze mbona abantu badutabara sinigeze mbona batabaza ndetse nanjye ntibigeze banjyana ikigo cya Ruferine yari arimo kandi ntabwo kiri kure cyari nkiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba
kwa Gisimba ndaharuzi wari warukira umwana sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera ariko ako kantu waruvuze uti munumuna wanjye Latifa bambwiye ko yapfuye ariko mbona nta bantu baje kutuyagira ubwo ni ukuba ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho nta n'icyo bigeze barangiza
nta kintu kigeze kiba
Orfene kwa Gisimba irazwi uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane uko abonaga mwabagaho wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe
icyo gihe nibwo genocide yari kirangira urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yajyaga akorana n'abazungu mbere ya genocide ariko nyine bari mu buzima buciriritse butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya
icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba wowe ugasigara kuki wowe batakujyanye
nanjye ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yapfuye
reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba ku liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi rabareri barera neza ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze nuwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akagiburayi ku mpamvu zimeze ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakiriwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi nta kabuza tuzabimenya niba kiriho nabyo kandi tuzabimenya ahari tuzahamenya yabi ari i Burayi aho yaba ari hose dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho ariko nagira ngo ubibaze ufite imyaka itanu mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho ukuze wibaza aho yagiye wibaza niba ariho cyangwa atakiriho uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuze uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye
uko nakoze mu buryo bugoranye mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure ubwenge bwanjye bwari bukiraho ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana none nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ariko iyo umuntu apfuye ko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere ese ko nta bantu nabonye badutabaye ese kubera iki ngendo tubonana kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda
atangira gucuruza
atangira gucuruza guhambura amabaro y'imyenda ya cago
ubona ubuzima burahindutse
mbona ubuzima burahindutse urumva nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriyo njyewe kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko njye nari naravutse mu buryo bw'ubunyendaro umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga byari ibintu bigoye kugira ngo ntekereze nakundaga no guhora ndwaye byari bigoye cyane
komera ndakumva
ubu nibura aho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu numva ko wenda ubundi ntabwo najyaga niyumvamo nk'aho ari umuntu nta buzima nigeze ngira
uwo mutware wawe muraganira akakumva akagushyigikira akakurema akakubaka akaguhoza ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima
no kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro mfite abana batatu
amen
nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumvamo ubumuntu kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi urumva nitakariza icyizere ubu nibwo ntangiye kukwiyumvamo icyizere noneho nkagenda natekereza kure
icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire yidukwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye kandi wari ufite imyaka itanu gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ukabona ntago bakubwiye bati ngwino tukwereka aho murumuna wawe ari kugira ngo baguhe n'akarabuhakire uvuga uti ibyo muvandimwe ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye kutekereza uri mukuru ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'uri umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira iyo gukira ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga urufe nawe kwa Gisimba abayiyoboye turakora na turababaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane wowe bakwita Fifi witwa Uwimana ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa nimwe mu nzira yo gukira kuvuga wawe ukamvuga kwari ukamvuga ibigwi ukamuvuga ubuzima nabyo bituma umuntu akira ku mutima nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga
nanjye reka mbashimire cyane no kuri Imana ibaha umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo mukabatega amatwi mukabasubiza neza no kuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi izabaye nijoro
urakoze cyane nawe tuzarisangire
amen
Shaka Agasaro ka uzakabona rero Shaka Agasaro ka uzakabona wiki ntegeye Shaka Agasaro ka uzakabona Shaka Agasaro ka rero
turacyari mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 i Nyarusange mu Ruhango umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Kongo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka musaza we Ismail Sekanabu aramushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Kigali umudugudu wa Rubuye
nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94
yego
natekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa
none se niki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville hari amakuru asobanutse umufiteho
yego hari nabantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Kongo Kinshasa abandi bamubona Kongo Brazzaville aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa makuru y'aka kanya ariko niho bamuheruka
none se Ismail muri 94 mwari mutuye he
twari dutuye mu Ruhango ahantu hitwa Inyarusange
Inyarusange ni hehe Ruhango ko yari nini Inyarusange ni hepfo y'iki ni ruguru y'iki ni hafi ya traffic police ni hehe Inyarusange ni hehe
twatambikaga kuri transporo ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie ni ku isoko ry'amatungo neza twahunze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene hari munsi ya superfecture ya Ruhango kw'iryo soko ni ku migunguzi iryo soko rigizwe n'imigunguzi ahabanza habaga ari ihene n'intama ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi
iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda
haruguru y'umuhanda neza kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo wazanaga inkoko n'ihene hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona babaga bahitaga baza mu rugo neza ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuriya wabaga ugura inkoko yarasakuza gukabyumva ari mu rugo
none uyu mushiki wa ushakisha yitwa nde
yitwa Saidati
irindi zina rye
Mukamana Saidati
muri 94 yari umukobwa yari umugore hari umwana yari afite
yari umukobwa nta mwana yari afite yari akiri umukobwa
yari afite nk'imyaka ingahe
yavutse muri 77 urumva yari afite imyaka 17
umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye waruzwi n'ubuzwi wambwira yenda ukavuga uti hari waruhari bitwa Harufani hari waruhari bitwa Kanaka uhazi ninde wavuga uti twari duturanye twe twegeranye
umuntu twari twegeranye ni Gerefiye Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye na n'ubu barahari we yamwibuka
yamwibuka
yamwibuka pe
none ninde waguhaye
mama witwa mama shushu
mama shushu
yego nawe yamwibuka nawe arahari kandi na n'ubu hakaba abana ba Cumbe bose arabazi barahari bose nubwo Cumbe yapfuye
yego
rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye ngo mama karongorwa ariko bose barahari ababyeyi banjye
bari bamuhaye amakuru atariyo
bari bamuhaye amakuru atariyo muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga umututsi papa yitwa umuhutu bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi bagahita arongorwa n'abatutsi bene wawe ariko ni amakuru atariyo bamuhaye
mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville we yakubwiraga yafitiye gihamya ya haraho yamubonye akataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza hari
n'ubu tuvugana hari aba ba Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka nibo umuntu yampaye nimero ye yabo rwose ndabavugisha turaziranye baranzi nanjye ndabazi bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga Abanyarwanda ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse naho bamuheruka undi nawe nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa yarapfuye yarahungutse ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuwamenye
nicyo nari ngiye kukubaza icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari ari muri aho ngaho Kinshasa hari amakomine menshi ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi nta ni komine nimwe wigeze wumva bakubwira bati ari ngariye mase ari ngafura nta cyo bigeze bakubwira
nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine
abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville bari Kintele
ntago nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze umpaye chance nazagerageza kubavugisha umva ko bampa iyo address
kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru kandi buno ntubazagusaba
cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho nk'ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho no guhamagara bisanzwe bidakunda nibyo nimero barayikuyeho niba barayihinduye simbizi
none isaidati mukamana niba kumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe
yego barahari
bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema Saidati yarandutaga nje mukurikira Mushimiyimana Rehema nkurikira ariho ikaba hizi abudu nawe arahari ukurikira Rehema na Dukunde Zahara ariho uko dukurikirana twese turahari na papa Byumvore Kasim arahari witwa Anastase na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migunguzi y'isoko aho twari dutuye
none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville se aho ariho hose yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi ry'Amerika ry'Amerika tugera henshi tugera kure barimo arumva ijwi ry'Amerika aravuga ati barashatse musaza wanjye arashatse ampaye amakuru y'ababyeyi banjye none rero Ismael niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30 mutandukanye
na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka yakwihangana akatwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye ni iyo ngiyo nubwo nge yambipa nimero yose yo hanze y'imbipya mpitampamagara nikanga ko ariho
reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat azaboneka vuba kongera akavugana n'umuryango we mukamenya amakuru yewe niba arashatse yarabyaye nami mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru n'ikintu kiza natwe kizadushimisha ngaho rero Sekanabo Ismail wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana
kandi sinange ndagushimiye kandi umurimo ukora Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe ndagukunda cyane Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko morana icyizere ko nako muba mutagize Imana guha umugisha ndishimye
urakoze cyane ndagusabira
nawe urakoze cyane nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika
komera Imana izaguhe kuramba uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi
urakoze cyane Imana ubeho umugisha
agasaro kaburaga
ganiro agasaro kaburaga cyo umunsi ntano kirangiriye bashimwe mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyama cyo kumuntu mushakisha ni 00127073456 nongere inyisi biremo 001 202 473 461 0 naho utaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Agasaro
babwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose bazana akabari umuryango wa Rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiri
Marume yaje kumufata aramujyana muri Arusheri nayo kwa Gisimba kuko twese twari bato barambwiye numvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ku ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
ikina mugeno ko rwose yamenya ko nkiriho nitwa Sibomana Joseph mwene Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko yitabye Imana twibwabane turahari tumubonye twakwishima rwose twanezerwe ndetse twashaka n'ibyangombwa twatangira kujya kumureba aho yaba ari
Kamile Karalisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira ni uko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho njyewe nubwo atanzi ariko zahari ndiho na mukuru wanjye papa akiri na warahari
kwa kumesha kushakisha kwa kujani kwa kubichi wa ajira mbasa lo kawuraga na ukadeva yuko babu fashe kumenya wa hano na matuka muwa
Ariko mora nicyizere ko nako kuba mutagize Imana kuba umugisha ishimwe.